banga no bamele ube mi jalo bingelela wena usuku lyaphela sinankulumanga no bamele ube mi jalo bingelela wena bebu online
bebu online
naming online
naming online
kodwa school message ngoba ne friday online bebu online
bebu online
naming online
naming online
kodwa school message ngoba ne friday online hey uyashisa umlilo ziyahlehla inkulu sengizwa ngamazwibe Ubumlandi wothando Belusando uthando ngokuthanda umuntu wakho Umkeleti So ungenza ngicabanga ukuthi sekukhona omunye ongihlizene Ngeke kuyomane kumidende Belu yongolela umastende Ngiyangena neyivalo ngqamuka ibhendi Angeke Awungivume dali
We dali
Izibhlungu ngawe sando sami ngoba online
bebu online
nami ngonline
nami ngonline
kodwa sikhulumisana ngoba ne friday online bebu online
bebu online
nami ngonline
nami ngonline
kodwa sikhulumisana ngoba ne friday online bebu online
bebu online
nami ngonline
nami ngonline
kodwa sikhulumisana Ngobani Friday online Awu inkosi impela shuthi ngijola no talking Tom Ngoba mangayihluphi mina ngathi nawe uyihluphi Sengiqala ungabaza nokuthi ungithanda ngempela Kodwa makushintsha isimo sezulu uyangibhalela Oh wow, it's not make sure Lento yes is not make sure Othanda mina noma uthanda yona Khuluma iqiniso mfeza usho Shuthi mina now Sobonana njalo mangibanda nje Shuthi siyobonana Njalo ngokushona welanga nje Uyangicilaza ungicilaza online Washuma balewe Lenti cilaza online Ngoba online
Bebu online
Online,
nami online,
kodwa sikhulumisana ngoba ne Friday online. Bebu online,
bebu online,
nami online,
nami online,
kodwa sikhulumisana ngoba ne Friday online. Bebu online,
bebu online,
nami online,
nami online,
kodwa sikhulumisana ngoba ne Friday online.